mbena yabantu yewunyisa otunula nogamba mukama nsonyiwa okwemulugunya ku bye sirina ng'eriyo atalina nakyalina ngaate amanyi n'okumusinza ngera amanyi n'okumugamba weebale kasita ndi mulamu eriyo atalina nakyalina ngaate teyerabira katonda ngera amanyi n'okumugamba ninze nsaba osonyiwa obutali bugumiikiriza bwange kaninde ababonaboneyo bebangi okunsinga nsonyiwa mukama okwemulugunya ennyo bwe ntyo ninze ninze nsaba osonyiwa obutali bugumiikiriza bwange kaninde ababonaboneyo bebangi okunsinga nsonyiwa mukama okwemulugunya ennyo bwe ntyo ninze ninze singa yali asobola okubikkulira ebintu nakulaga atalidde nakulaga nti bonera bali wakululwe nti mulimu byakuwadde omulala ye yatalabye nakulaga nti gwe kyonaali olwaleero kibewa kyokka nakulaga nti mulimu gwabalidde mulwenca kyalina ngaate amanyi n'okumusinza ngera amanyi n'okumugamba weebale kasita ndi mulamu eriyo atalina nakyalina ngaate teyerabira katonda ngera amanyi n'okumugamba ninze nsaba osonyiwa obutali bugumiikiriza bwange nsonyiwa mukama okwemulugunya ennyo bwe ntyo ninze ninze nsaba osonyiwa obutali bugumiikiriza bwange kaninde ababonaboneyo bye bangi okunsinga nsonyiwa mukama ninze.